Kakati ngolwa lero amasomero kwete ole gwanga gatandise olusoma olusoka mwaka guno. Abamu ko abaka mu parliament abatula kachika kebyenjigiriza. Na abamu ko kulembeza abamasomero. Bavudde ne balabula abagoba abebidduka. Babere bayegendereza nga basaba abayizi okusobola okwewala obubenje obuva kuvugisa ekimama. Ano nno bakulembeddwamu mubaka akiikirira Kawempe South, Haji Kazubu Bashir, omubaka wa Kawempe. Gatako n'abalala ne bagamba nti wakati nga amasomero gaguddewo olunaku olwaleero, abazadde basaanye okufaayo ennyo okwani gwe bawa okutambuza abaana baabwe ng'era asinzidde wano okubaako ebirala byabuulidde abazadde n'agamba nti basaanidde okubyegendereza kubanga bw'omala gawa omugobo wa boda boda gamba nga n'omulala awo ow'ekidduka okubanga atambuza omwana ayinza okukola ensobi olunno omwana obulamu bwe ne bulugenda butyo. Kati ono asabye abazadde n'agamba nti bafune abantu bamanyi obulungi ennyo basobole okubanga batambuza abaana baabwe bewala embeera ey'okumala gabagaba okwewala byonna byonna ebiyinza okuddirira.
Abazadde olunaku olwaleero abaana baffe lwe baddamu ku masomero buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulabika nti nno azzaayo omwana. Tukitegeera okusomozebwa kw'amaanyi nga bwe bitera okubeera, naye tuleme kutuuza abaana baffe waka taamu ng'etandika nga twekwasa nti anaddayo wiiki eddako, kuba tukimanyi bulungi nti amasomero agasinga gatandika okusomesa abaana mu wiiki esooka. Kijja bakosa oluvannyuma lw'ebbanga ky'oyinza okuba nga tojja kiraba. So tubakubiriza abaana mubakeerezeewo mwogere n'abamasomero, nammwe abamasomero tubakubiriza muleme kaluubiriza bazadde kuba nammwe muli bazadde sayidi endala. Muzadde bw'ajja n'akunnyonnyola nti embeera si nnungi, wuliriza omwana wa ggwanga gw'oweerera. Yadde tuli mu bizinensi naye okuzimba eggwanga ky'ekisinga.
Kati Radio Simba etuuseeko mu masomero ag'enjawulo okulaba olunaku olusooka bwe lujjumbiddwa era newayamu n'abamu ku bakulembeze. Bano nno kuliko Sengendo Harriet, bano nno yakulira Rona Junior School e Nansana, ko ne Ronald Semaganda akuira Namungona High School e Namungona. Ne bagamba nti abayizi bakomyewo newankubadde nga bakyali batono era nga bakyalinze abalala, wabula balabudde abagoba ab'ebidduka okubeera abeegendereza mu kusaabaza abayizi.
Erinnya lyange nze Sengendo Harriet Samali, omukulu w'essomero Corona Junior School e Nansana. Bane tutandise bulungi olunaku lwaleero era abazadde baleese abaana. Bane nammwe abazadde abakyali eyo mwenna mbakubiriza temutya, kati nkubiriza abagoba b'ebidduka bananga abaana batandise muvuge sipiidi nga ya wansi, muleke kudduka kubanga aba baana gy'emiti emito egigenda okuggumiza eggwanga lino mu budde obujja mu maaso. Bane mbeegayiridde abaana bafa mu abatambuza abaana na baffe mu school vans era muvuga abaana baffe bulungi temudduka.
Yatuli basanyufu nnyo nti abaana batandise okkomawo wano ku Namungona High School. Yatukubiriza abazadde mbufu bwebumu basobole okuleeta abaana baleme kwekwasa nsonga weewaayo ebisomooza bwebiri naye bajje twogere nabo. Ebisomooza bwebiri tubadde tuli mu kalulu mugeremu bendala abamu bakosebwa abamu bali mu kutya, tubadde munaku enkulu abasinga oboolyawo zibalese nga tebalina bulungi akasente. Ne tubasaba tuze tutambula nammwe ebbanga lyonna lyonna mujje mwogere na tulabe nti abaana batandika okusoma bulungi. Ate mbufuwe umunja gala kusaba baganda baffe abali mu by'entambula wa transport business bavuge bulungi abaana baffe ababoda abamataxi. Tulina abazadde abateesobola oboolyawo nga abaana bateeka ku birole babateekawa ne mubavuge n'obwegendereza. Ekigenda maaso mu ggwanga waswasi mungi nnyo, bali mu kukola nguudo, so tubasaba muvuge bulungi abaana. Omuzadde yakumi omwana w'emyezi ebiri nga mulamu ate obulamu bwe owaboda olwagajavu oba wa taxi olumebukomya mu accident oboolyawo.
Amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga.